International.
Hey, Tom.
He's there.
Hey, yo, chao siku, chao siku. Hey, ongeza mchicha kwa viazi zangu bana we.
Dungu, dungu peya.
Aziz.
Peleka ngende bao.
Dungu, dungu peya. Peleka ngende bao.
Dudu, dungu, dungu peya.
Aziz.
Peleka.
Hey, check your lens, niko focused. Ukitense pigwa tisa mijikenda.
Gang gang.
Tinga lock ukitoka. Washati na bado sijatema temba.
Taxing.
Nikikoku na ukoka. Nilituma pinguruwe zika heba. Mekati lili nikibonga. Master, I got the keys, take notes man. Culture, kasi roots nipe loba. Rasta, kasi nukes nipe gomba. Duster, kani drip shika mopa. Drink si spendi maji nipe chopa. Soba, ndi urade hisi fobas. Blevia na dhani mena bonga jia fobas. Sima kaya niki swali skiza hook it aziz. Wape chorus.
Dungu, dungu peya. Peleka ngende bao.
Aziz.
Peleka ende pao.
Aziz.
Dungu, dungu peya. Peleka ende pao.
Dungu, dungu peya. Peleka ende pao.
Aziz.
Dungu, dungu peya. Peleka ende pao.
Dungu alinipea, itabidi nimeenda kwao. Nduru akipokea, mnuru mawangu ataki nitoke kwa hao.
Hey, on air si uparachu. Alibaba ebu leta hizo karafu. Hey, stay fridge nina barafu. Nina gang Kongo wea si obara tu. Nina demu wa kidigo chonyi na ribe kambe. Giri ya matu.
Super.
Fake laughter machozi ya kitungu. Check balance you bounce taki guru. Hey.
Iva Nile mijikenda, naka ujikenda inamanisha nine tribes.
Wewe.
Na ya bingi nikitema, uski hii doba inanipatia cloud nine vibes. Simanari nikisema, namba nane keja ni niko na nine wives.
Peace.
Usilale ni mapema, na kazi meshika buda basi nipe yo high five.
Dungu, dungu peya, peleka ngende bao.
High five, yeah.
Peleka ngende bao.
High five, yeah. High five, yeah.
Ohanga kid, ohanga kid, ohanga kid, ohanga kid.
Joey, 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 Joey.
Ohanga kid, ohanga kid, eh. Ohanga kid, ohanga kid.
Joey, Joey, Joey.
Gang gang.
Well, they should know we are the sound killer.